Izweni yami khali isiginci sakho mihleli nawe angazi ngithini abahlangane bonke abakithi thatha omalume bamashekini we am a star I'm on TV kumbula back in the days ingena nixi bekunzima tin bantu bethandaza sohlukana nomuchithi mina ngicwele ngawe sazoshada beyangithi ngiyazocwele ngami ungangishiyi babe please ngiza wena wedwa inhliziyo yami mi funa ingane ngaki mina ngifune zu 3 this is where I wanna be you the woman of my dreams you for keeps you my baby no my lover bengathini zim skin babe unanefik shy sinye singithi ngathi uhlala overseas number one fan ngingakunika noma yini why they so mad sebefuna ukuba I mean domi ngiyayifela and I
can say ufune duze nami ngoba mawukude kaswela wesa sami celu hlale nami badali ngikufune duze nami Baba mawukude kaswela esa sami celu hlale nami esa sami celu hlale nami esa sami celu hlale nami
there's a belief I'm gonna marry you yakholela vele kuthina bu Feeling anjin about the other few. Don't blame me, ngiyakucela tu. Bro, my girl so bad. Cream dollar, cream body, check that ass. Muhle bipini fa noma kushay strip. Moya wakho party plus my girl got Rex. Told a side piece, I don't care.
Ufune duze nami. Ngoba mawukude kaswela wesani sami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune duze nami. Ngoba mawukude kaswela wesani sami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune duze nami. Ngoba mawukude kaswela wesani sami. Cela uhlale nami. Badali ngikufune duze nami. Ngoba mawukude kaswela wesani sami. Cela uhlale nami. Bona wena wedwa. Tell us how to name me.